bintu byensibi nyuma amazima byeyagaza buli muntu abyagala lwakwefiriza obwenzisa nyugerere okulimba ssentegerere amazima byegombesa naye bito omwoyo ofuba nnyo okubifuna oba okubikola gyomalira munange ngomwoyo okusanyisaawe bintu byensibi nyuma amazima byeyagaza buli muntu abyagala lwakwefiriza obwenzisa nyugerere okulimba ssentegerere amazima byegombesa naye bito omwoyo ofuba nnyo okubifuna oba okubikola gyomalira munange ngomwoyo okusanyisaawo
kuma ebigere byo tunula kyolaga manya ebyensi byakaseera tulina gye tulaga kuma ebigere byo tunula kyolaga manya ebyensi byakaseera tulina gye tulaga
eggulu gyeriri negenda gyeri osalawo kyolaga byokulaba ebikutwalayo oba oyagala ggulu ebigere byo bikume tokinza mulabe kusuula kwenyweza mukama esebikemu weebiri wetaaga kigambo kikume mutima gwo olemu okugwa eggulu gyeriri negenda gyeri osalawo kyolaga byokulaba ebikutwalayo oba oyagala ggulu ebigere byo bikume tokiza mulabe kusuula kwenyweza mukama esebikemu weebiri wetaaga kigambo kikume mutima gwo olemu okugwa
kuma ebigere
kasera bigwawo naye byeggulu byaluberera tero byetegekere otukeyo nyumirwe osinze otende ng'ebyensobi wangudde ng'olyeyo ne katonda kitwala kwewaayo kwefiiriza na kusaba nnyo neweeresa ebimu olwa katonda ebyensi byakaseera bigwawo naye byeggulu byaluberera tero byetegekere otukeyo nyumirwe osinze otende ng'ebyensobi wangudde ng'olyeyo ne katonda kitwala kwewaayo kwefiiriza na kusaba nnyo neweeresa ebimu olwa katonda
Baby,
get